Bedford munamaswara nga kadugavu konna mugiramu musinga singa ina masuga kangaga kapa asibyo musipyo mu myufu najja yebitabo nawandika nga mukambwe nabogolero wo muruka nakuba ibigere napima nawandika nakuba wana ibigere napima najja yeburangiti gye mwatuma munyola gudde kukubo nga namwe mwagwanga kabaganda najijjayo ne muzinga mu mayiti ne mugiteka kulole mwana ne muwalampa ye mutulole yabange yogera mwabanga mukankanega ni kakata 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 mukankana okujirinyerega ni kakata kakata ne muri nyalole paka ku police wiki namba police ebuliriza obulambi omuntu bafira kukuma musulawo musulawo kati alingambwa muita ko buyisi paka kuvunda chemukola mukola bukozi shiriki okutula chikolanga bosulako iyo bali abade libbi aunzise sebo mazo kuzika oyi nakutula musanga maita judde bisubi na bikola eliyao teri ajifako edo muntu yafanga kuchialo ne bagamba tugenda kuzika bagenda birinzi mayiro ziri wotano mumsigala mwegalide mu nyumba abana abali awaka muti omufu fetwaberange matanga ne mulengera basi ya UTC erika embuga ezivera akaine mudduka emisinde paka eri mu rusuko omufu uyo waguru ku basi mbugo bayeta mbugo wa musigula tumuyita mufu nakati omwana akyatyo mufu omwana myaka mukaga atyo mufu amutirawa amanyiroga gundi yafudde bamuziise wali obulamu bukyali bwa beeyi omuvubuka afa wa myaka emeka mwogere basiramu 20 aliko omwana wa myaka emeka myaka 3-2 asobola okusikira engato sayizi 7 n'ajambalirawo oba mpale sayizi 3 gy'anaayambalirawo obulamu bukyalimu akantu ensi yalimu emaali subhanallah abantu bagulanga emmotoka ya 13 iseeka emmotoka enamba esebo sebo eggaali raja yagulanga sente mmeka 35 ate raale 45 eggaali empya gyokuba mukinya netagoma lupanka bino ebyennaku zino bwoyita mukinya bwoti nga kikola kiti 35 esiringi 12-35 gaali emmotoka siringi 10 ezi ate nga yabanja pigoti empye w'omuyindi e Masaka yagulanga 3,000 kyeka mwaka kyongo 6-4 2,300 mpya kavera gosomulula nekati mugula buno mmotoka bufiramu abajapani ne babajjamu ne banaazaamu omusaayi ne batekamu emiti emipya kokutunula oti mwamuyisa abeere omugenyi omukulu muzimba essomero lya Qur'ani abeere omugenyi omukulu agenda okulaba kawunda gy'ayambadde nga waliwo agyambadde omanyi ekyakola asalawo okubijja sanyuse nnyo okumpita ku bintu nga bino ebikulaakulanya obusiraamu ebintu nga bino tubyagala sente ze munaasonda nja kubisaamu emirundi 3 ne muganda baffe tuwunya ng'atiise ennyinda alinga awulira ekivundu munaamwawulira ku kinti yebinyonkondo ayina emmotoka yava e Japani avuga emmotoka yava e Japani ani kalidinaali yekununuza oti naaniko okutambula nga atambula anogo kazimba allah yakugandibwa abanga ayina kyakuwadde wala tamusi fi lardi marha totambulanga mu nsi nga weyagalayagala innaka lan takhriqa al arda tosobola kwasa ttaka wentabuluka jibala tula ne bona otambulanga owanvuwa bwoti tosobola kusinga nsozi buwanvu kati musiraamu weyagala ki ku nsi notambulanga wenna weyagalayagala muno nakubuuza n'omwenga lubiri salamu aleikum asaamu zino zikute busumuluza kuwako bbiri oyo nakuyambe kuwa engalo ebbiri mala akuwa eno bwati ayina sente allah ensi gye weekulizako musiraamu tekyalimu kantu mbagani mwalimu tubadde kubulamu maali musiraamu ani alonda olwata 10 ani akironda bali mu stensen 10 owaye sina gatwala mayute nyinamu akakaaga kange ayite eno bbali ekikumi okiyita wa bbali emaali ekyalimu akantu nze nava Masaka okujja e Kampala najjira siringi 7 baasi UTC yaleeta siringi 5 nenjigaana nenenya pijoti 44 mite 3 siringi 7 siringi musanvu seka mwaka kinsanvu mwesatu siringi musanvu kuve Masaka paka Kampala kadi koste yagala kakaga bitano munya ya kanana emali elimu kabasiramu elimu kachi elimu kachi basiramu ensi nabagambe ekirala gagali mwalimu obufuzi mwalimu ekirala obulamu mwalimu uchi emali ekyokuna mwalimu abachi abachara mwemuli bana bato ni abasajja abakaddewo ndabamu batono obabo babuuze bawasanga omuwala wa myaka emeka 13 nabeera wale ngati oyo mukasowedi yamubukinga mukasowedi tagabibwa wasowedi kati abakazi bakyalina akatale empewo emugwera kaali eyo mu miti mabega wa Sheraton yale yafuwa mpa fifi haji wi fi ebintu byo ebintu nyina ebintu byo bano nyina ebintu gamba nyina ntana ayo ebintu byange nabikuteresezza ndi byo ngani nyina ebintu fifi oyo wange mundekere anko nyina ebintu byo anko lumu nagenda ke wa muzeyi wange awo fotuli yawo kumpi awo kubiri yawo lumala ko bane ekibuye kizito buloka awo eh no chama mukube ligenda mu kifufu nga simanyi nti wafa nze mvudde mwa ntambula ngenda mu kifufu muzeyi tanaba kufa anko emitu anko emitu ningedo chichi nenyimira ebintu byange obanganga ndi obaba nyinazi babana bani bamanyi kucyalo ningedo kwa aba ngoma amundekere yo wange ngali bani nenziruka ngani why kino chikintu yawulacho isewo ti tomanyi ndi wafa eh barenga ya rabbi allah kumanya ensaji chusiza omuchara allah yamuwange ekyokwewunda kyenga kibeera kyabba nekati ekyokwewunda allah kyewa omuchara mwafuna ekyokulya ajja ku mmotoka wengani teka kakataala nina ebiiso ne munzikiza ndaba twala nza ayina ebiiso olwo namuga ndi vayo obabaganya ebiiso byo vayo wamaze nyine bere temuli kaleego onoyonkako tutu nyine be obaganya ekibeera kyo amaze nyine akabina olinyako nenkutwala twala nza buli omu ateekawo allah kyeyamuwa afune ekyokulya abakazi bakyalimu akantu basula ekibuye mukazi gokamu abawala bameka bana akatanda ke balina kagenda k'abantu babiri ababiri ebigere babiteeka mu kitanda munda baba batafunye gyagenda kuwinda naye zizika engatto ze n'afuluuta basula mukayo ate gwe ekkutiya mwoteeka amanda ye mwayingira agiyingiramu ng'ateekamu muwogo gyeyalira gyeyebikka n'akwata otulo ensi allah agikyusiza tebukugayaaza obulamu bw'ensi tebukugayaaza obulamu bw'ensi abantu birabye ebina ebyali mu nsi tebikyali mu kantu emirembe egy'edda waliwo abantu baali babiri nga babeera ku kyalo baba bali ku kyalo omu yali asinga okuba obubi talina waasula talina kyayambala ate nga yasomako ono ataasoma nga yayina akazigo yayina amasaati yawaako ssula n'ayambalamukko naye ng'ayina oluwumu ng'ayina oluwumu abamu ku bakulu bano abagaba emirimu asanga ssula ku kyalo twasoma ffenne kabukunge kiki nti ensi yankwata nti baluwo ziina nti nzirina tugende nkuwa omulimu n'amutwala n'amuwa n'afuna omulimu n'abeera maneja abantu bali ku kyalo bawulira ssula ali ku Kampala ali mu myaka 8 ne ku kyalo taddanga n'omufune bwafa taziika eyamusuzanga n'agamba nti isula n'abeera mu mbeera gye batugamba bwetyo ffe n'atwerabira alowooza ensi anaagigoba n'agimalako kantunde enkoko yange n'atunda enkoko n'abuuza ssula asangibwawa nti bwewa omwagala ku zuhuri ne asiri asalira wandegeya n'ejjuma gyagisalira mbawa muzikiti gwe mumanyi tebyali mu Uganda ng'omusajja yeesitula ng'ava gy'avudde mu kyalo ng'agenda wandegeya asanga ssula ayambadde gaalubindi eyingidde ne mu nnyama muno bw'agijjako bw'ate kuliko olubale wano bwe luti kiba kitegeeza bwagigula oli mutono tonnabageja buwageja neyingira mu nnyama ensingo ya ssula nga towagadde bulungi jambiya tomukutula nsingo yonna kabula butugiro bw'ati kale ono munne yamusuzanga amulaba amutolera salaamu isula salaamu aleikum asamu eutyeyo wazotya wavaliwatyeyo wazotyeyo azoshanani oba siye gwe ssula gwe mmanyi gwe nasuzanga mbuliri bwange eyambalanga esaati zange ng'olina oluwumu ogamba nkwerabidde kati allah ayina kyakuwadde okola takabburu wambuuzo mpengalo bbiri edobozi walichusa da siya gwe sura gwe nasuzanga njagala nkubuli lotodayo kumanyira Allah bwaba inachakuwadde tomanyira wadde ndi mwavu oinachi kunze kewatonde bwamu nange mwe natonde bwa ngamba gwe yekuluntaza ku dunia watonde bwa mukiwa fa muki wava muguru nogwa bakuzala buzazi wava muki mu mazzi osobola gakwata mungalo degaye kamunga totike totike bosange kisayi sayi totwa bali aniye kisudde bwanu bali imba nabo ya kisudde kuba tabala bakasasiro eche muwava namugandi wava mu mazzi nava mu mazzi ganyomebwa tosobola gakwata mungalo omanyirani namugamba tomanyira oine kisera rova mu bantu nogende manju no stamango liyo weka eche kuvudde mtu yakala kitunulako oduka misinde omanyirani namugamba tomanyira okuva kumute paka kuwansi oina sitowe yeti semite biunye kivundu sitowe jina lubuto nange nji baba salaba no unya omanyirani namuganti webaka no fuluta no jengeregeze nange nebaka ate maiti ojja kufevwe mwemvu nyo unye namwa tokoli majama munange nsi twachusa tuli eno edobozi lada yone literera tugendo lye kulanchi tukulende kungo yo tofa na bulungi munange wanda bili bili na bivaka ha nse ha omusajja bya gamba munne kiche yalimba mugwe yekuluntaza kicho ine chenja ulu eh tewali chanja ulu musilamu tebukugayaza obulamu obwensi tebukugayaza obulamu obwensi Allah agamba subhanahu wa ta'ala twagala kumaliriza nga tugamba kunsi na tugamba nti abantu abali munsi muno kalla abantu bayitubuna alajira bagala nnyo obulamu buno obwensi abantu bagala nnyo obulamu obwensi othanuna alakhira nebera biro obulamu obwenkomerero musilamu ajja kuva muno munsi tukuyise mukakubaawo tuyite mu lusuku tukuteke wansi mutaka abantu batambule badeka ensi yonna ogireke ng'etambula mukazi wo bamubuukinge nga bamuwa amabugo bagala kumuwasa mwagala obulamu obwensi nemwerabira obulamu obwenkomerero niyo omwana adamu agenda kulajana ku lunaku lw'enkomerero agambe yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati bannaye nga zinsanze nze nakulembeza obulamu obwensi nenerabira akhira musilamu kolerera akhira ng'olinga agenda enkya buno obulamu obwensi togenda kubuwangalako kumala myaka giwera lukumi tojja kusobola musilamu tumaliriza Allah nga agamba subhanahu wa ta'ala ti abantu abeeyagalira mu dunia muno tebatunulako ku byali wedda temutunulako ku bintu ebyali wedda Allah tugamba subhanahu wa ta'ala amsatu dukhani ti abantu bali mu nsi muno beeyagala kamtaraku min jannati wa uyuni bimeka bye baaleka musilamu abantu abagenda bimeka bye baaleka bayina ensuku bayina ensulo Allah bwagambye subhanahu wa ta'ala bayina ensuku vakuzina ezematanga niyo omusajja yabeeranga wano ekampala ng'olusuku lw'olumanyi benzi 15-13 nga lwe lusuku netambula negenda safari negenda ehoima nekomawo nepakinga mu lujja nebatikkula ebintu nga balinga abatikkula emmeeri obubuzi obulamba nsawo z'amanda bumonde buzungu endebe z'omuzigo enkota z'amatooke ebikyenyama ebikibikibiki balugu ne fene kasooligo bakuze ku kkubo enyaanya ne batikkula benzi genda omubuuze kati benzi agikulage mu lujjo bawiri kamtaraku min jannati wa uyuni genda omubuuze benzi oba weri nakino ekifuleemu kyemmotoka yakitunda n'akiguza abatooyi ne bakikozesa toyireeti kati gwe musilamu kikyonajja mu nsi muno bimeka bye baaleka bayina ensuku wa uyuni bayina ensulo abantu bayina amayumba nga wasenyeza amazzi we gali bwagenda mu ttooyi amazzi agasangayo bwagenda okunaaba asumulula akabbulu n'akamyufu n'atabula amazzi gakola ki bali ludda abamuwanga bali ludda wa balusimba mpanga bali ludda wa nkumenyere bameka bimeka bye baaleka abayina ensulo amazzi agatabulira mu kinaabiro n'anaaba naye gwolekaanira mu kinaabiro maama sumaya mbayaganyogogakanogokya nnyo mbaya ababisiri babireka musiramu bimeka bye baaleka bayine nsuku bayine nsulo Allah agamba subhanahu wa ta'ala tuwazuru makamin karimi bayina nebimera bayina ebife byebitibwa bayina ebife byebitibwa muslima abantu bangi bolabirako abali abachamu n'abali abalongofu mu bantu abali betusabira Allah abali abalongofu seka kasimu mulumba sajja yayingiranga awantu abantu ne bayimirira mufti yasoka saibu semakura yatwabanga tusomeye masaka najja ku speak day nayingira ekiddaala abantu bonna ne bayimirira ng'atuula ku mufaliso gwe nasooka okulaba atuula ku mufaliso bali ludda abalina ebifo byebitiibwa genda mu bafuzi Idi Amin Bobote muwanga nava entebe ne bafuuwa kagome n'osigala mu kubo bamukubira amasasi wali yali saabu mmotoka ya saabu kizito bulooka waliwo bakubira omuntu amasasi alemedde mu luguudo muwanga ng'ajja setyawusi kati erimu baani abagisoka mbali ludda wa kamtaraku min jannati wa uyun gwe weyagala kikyo n'ogenda nakyo musiraamu kikyo n'ogenda nakyo musiraamu Allah gambi bimeka byebaleka abantu bafugange emmotoka nga mpya nga si mivumba bazirekawo waliwo abaana betwakafuna bona ekikanga babali bagenda okuziika ekinoni abakyala basatu abakyala basatu ne mwannyinaabwe Sheikh Abudu sabe Allah basaasire bonna bagagga basuubula China buli omu ayina emmotoka eyiye omuwala omukulu aliko abagamba naleese emmotoka ennungi ate naawe ovuge seeka naawe hawe ovuge naawe madina ovuge tuyingire mwene emu mbavugeko mu mmotoka gye nakaleeta batwala omwana gwe bagenda okuziika wameze ebiri ekyo tebatuuka kinoni bonna maitiemu ebibulasi mbavugeko mu mmotoka gye nakaleeta batwala omwana gwe bagenda okuziika wameze ebiri ekyo naawe madino zikiti zaagaana okumala ne bazeeyazikako n'embirizi nga tezimala omuzikito gw'esseke omuzikito gw'ekinoni n'omuzikito guliraanyeewo omulala ng'egyezikako n'embirizi nga tezimala omuzikito gw'esseke omuzikito gw'ekinoni nga tezimala emu bbiri ssatu nnya bayina amasimu ebasooka okukwata ku ssimu eya miliyoni y'abaana tebazigabana nga bagabana emmaali y'abanyaabwe bimeka byebaleka musiraamu pima mweduniya ogirabe bimeka byebalese bayina ebirime bayina ebifo ebyebitiibwa bafire lutaya babakyusa emisaayi bamukyusa omusayi bateekemu waliwo neyakafauno akaaba wabewawa ewe mmotoka gye yabaddemu efaanana etya abakumitala bakabone tebajja kubeerawo musiraamu tebajja kubeera bayimba akaaba taliiwo musiraamu bakuba mawulire buli kiseera kati yagenze ali mu jahannamu omuliro gubumbujja musiraamu ensojja kugireka ogenda ti kaanu fe faakihiina bayina n'ebyengero ebya buli ngeri bayina ebirime bayina ebifo ebyebitiibwa n'agamba nti wanaamat kaanu fe faakihiina bayina n'ebyengero ebya buli ngeri bye batuulangamu ne batebenkera emitima gyabwe engato linaagira bugizibwa ati n'asamba abalala baba kwenya kwenya fire lutaya abazikwata musiraamu be yali baali bamuziika nga yali musiraamu tiyagenda na ngato wadde abalala baba kwenya kwenya fire lutaya bamuziika mu suuti naye nga tayambadde ya bbeeyi tasobola kugirinnyisa wansi bw'ati n'atambula basiraamu duniya yeeyo akharina nabwe ekitonde be baali bayina twabisikiza kera Allah agamba subhanahu wataala kadhalika waawrathna qauma al akharina nabwe ekitonde be baali bayina twabisikiza ekibiina ky'abantu abalala bye baali balina twabisikiza abe bakirevu nga bataano yalekaolaba ku Sheikh Abbas ng'ayingira muzikiti kirevu kati ekifo kye kirimu batabani be bakirevu nga bataano yalekawo ndo ku baana naye ggwe bona obavudde mu nsi onoolekawo ajja muzikiti n'asaala onoolekawo ajja n'asaala ti abafa bali mu kabuli mugamba ki abantu abalala Umar bunu Khattabi lumu yagendako ku limbo n'agamba abafu ti abafa bali mu kabuli mugamba ki n'agamba tebanziramu